Yo, Leonico Finis. Leonico Finis, until Leonico Finis, quaho. And the way I'm sipping, every day I be looking for caro. Doku Finis, quaho. Doku Finis, quaho. Doku Finis, kumalo. New York Kwanza. Doku Finis, kumalo. Yenza machati, yo, si uchore aga wati aji. Makwiti, wati aji. Dem ni wapili, ni mdagi, mdagi. Can you shake your body? Biki bomba, niko na kipati. Neza jaza maji, we witati. Unitata, najua ni mapacha. Nakata, denje, kani historia jaba. Bana bana, iyo for me kivana. Kwela ni mkamba wakanda. Sezi nkoja, doku finish kumalo. Leo ni kufinish, ati leo ni kufinish kwa hao. And the way I'm sipping, every day I be looking for karo. Doku finish kwa fao, doku finish kwa fao. Doku finish kumalo. New York Kwanza, doku finish kumalo. Ate teacher, redita kwa kanisa. Nikigwa mdagi nilikuwa na wa finish kuwa malo. Kuchachisha, noise maker kwa daro. Miwendu wa pair pano. Kuwakula mabano. Hadi kwa grao. Sevitu ni different. Siwa moshap kila weekend. Bad girl never pretend. Kufali love in a deep end. Kota finish kumalo. Niko around sizi seti. Kila choche. Hadi kwa baro. Makechani na madam. Nilishuka na madam. Jana nili finish kumalo. Bad girl better than me. Like kota guan. Pia leo na imalo. Leo ni kufinish, ati leo ni kufinish kwa hao. And the way I'm sipping, every day I be looking for karo. Doku finish kwa fao, doku finish kwa fao. Doku finish kumalo, New York Kwanza, doku finish kumalo. Leo ni kufinish, ati leo ni kufinish kwa hao. And the way I'm sipping, every day I be looking for karo. Doku finish kwa fao, doku finish kwa fao. Doku finish kumalo, New York Kwanza, doku finish kumalo.